ndi mudungu bwendaba ebyange nga byesibye oho na buli kwembulira ebizibu byange tewali yanyamba laba nsigaza Katonda wange kuba yeye yantonda oba yawunya hano obugumba nange kangume
Tondeka mukama w'essuubi lyange Mumidde ku kigambo kyo kye kinamponya Laba bwe ntambula bwe nti mu kisikirize kyombe Mukama yawunya Danieli empologoma nange mponya
Noonya tonkweka masogo Kunonya ndabo mukwano gwonange Njagala nange njagala mkwate kumunagiro gwo Enakwene kulukuta Yesu lele kome
Tondeka mukama
Yeah. www.mp3ugandanmusic.com